niweze kukusahau kabisa, nipate mwingine kushinda wewe. Ingawa roho nimekwisha, namomba Mola anisaidie niweze kukusahau kabisa, nipate mwingine kushinda wewe. Namomba Mola anisaidie.